Valentino with Lime Music.
King of Buzz. Rumor says
Kademo made this.
Just got it from gochowap.com.
Roma says body so me molo poko vika kuma kwebo. Baka puna pati piangu waka pando kuma chebo. Bifemu fia fibwanga, my blood's kuma kebo. These daughters and sons of Jeza pia una devo. But foot another rumor says body bombe shafi. Kale washa fia unangani love nobe shafi. No sweet, no sweat, body landa nolo chafi. So bienda dionse dionse wala pala ukanga wa chafi. That's what rumor says. Kushinendo shinganisa no babu. I don't know which is which. What is that? Another rumor says when the name Futuku na mapanga no tuseme. Milo pashu manga menshinga waingila munchende. Gawaingila munchende kumi position mutende. Bake mpia fusende wa fote timu wapende. But foot another rumor says bufi wakumaini. Amaka wakwata ya kunchi tode ya kumaini. Bana wakaele umotu wa same line. Mwika letele lava nenu wa swine. You are lying, that's what rumor says. I feel a fit that if Bondo got a thing and a conch dog. Anyway, feel my rumor. That's it. Rumor says, Mokalio Mokamba Kuma Paz Nama Meta for delivery on points. Nama Rhyme Yama Letter for Alika Tomo Pando and Atakua Wokuleka. Kuni most expensive sumo. Fuile Mwaponya Sako. Put another rumor says, Bofite Ulemba. Memimbo Shako Kuplowa, Bofite Ulenga. Momoto Mwaba Femenshi Eka Yekanga Bembali. Gatewa Chite Katwishing Gatewa Che Ulembali. Rumor says,
Eo rumor says, when I nega chishinka, Gabufi. But nani na yung fuck with a pretty finish. Anyway.
Rumor says bari apaku blow a bari pandile. Blow a kwafi wanga takunganga bari tangile. Bafyashi bari sandile. Kuchechi bari pandile. Upanga bari sambile. Na femu yali langile. Put another rumor says bofi waka yeli. Jealous tapabo koi tuwala pasoni kuisa veli. Mwena le pushing a fiodo shinsu memi veli. Numa pari kumukakanga kamu anama veli. Rumor says. Rumor says back to Mashano, kola vengi ni ba mwaka. Impia wapanga everyday, woku panga mwaka. Teta kwa tetilu ngatakite, wala wa maka. Bambini mkano wabanyela, tuwari wongwa walu saka. But foot another rumor says, bufi brandi ikulu. Bana wakwa lesa, waikalanga vena ibulu. Eskulu fena business, endorsement filesa. Mwaba pela, fionsofe wakwa tans nilesa. Rumor says.
But na ina shai shubi fiaba fia ina mabifono haju. Endi ya lea refu ina kuwa.
Anyway. Roma says tapari fia kutuwe shikori ya pasta wa feki. My miracles na panga fima wanga na matriki. My gospel wa tiste wa chakolo wa chende. Wa mkawe na matrags wa mbifuru no tuswende. Put another rumor says yeah de kwesha. Kulanda pava bompi wa kwa lesa mukalosha. Bible yali landas na bafwa mukavusha. Ukachusha wa bompi vandina ine nkachusha. That's what rumor says.
Ine fia kwa lesa nshifuwa nukulanda popoe eh. Anybody that's not judging her, a guy judging a film, you know. Yeah.
Rumor says bachilolo mwamo na wafingi wachitamu film. Gawacha wailinga nyefe mwaba pela mochish. Gani waka teka wafi wanga teta bifi. Kwa vulo wanga la kutafu wafi teta tiki. But foot another rumor says David Jimu Paipu. Ali nifumu unefia kwa lesa tari aidu. Lesa gana sonta nishi na chupo na sonta. Wali awantu wali palu wa menso ya kupo ya tonte. That's what rumor says.
Gani yoya waka teka na nina liufu wa boash. Noma teti nande puno kula ndapo manjeo. Gani iti wa kwinga. Yeah.
Rumor says. Hey, fima rumor rumor fewash. Ofsen na nasida sana. Walo vya sinina imumu wa jufuwa kwa vya mparepe. That's what rumor says. King of Buzz. Ichu. Another rumor says nefu muni nefu. Asala wa itumtumba fewash.
Just got it from gochowap.com.
Majority's favorite rapper.